Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaru jame fulfulde alal bari joɗɗi lewru septembre hitande 2016 jeena yamde sokirdu studio tamani miɗen tawa e lemeso de la presse ɗo Bamako ɗo nuhumjire won to ɓoggi jamɗe to sikira bon compétitivité balɗe seeɗa ko heddi e julde layyende wattu jono yimɓele gomɓe ɗo Bamako ɗo e ni goyaɓe kolliti wiide coggu dabaji ɗi gabbiyade fa dow ɗon coggu baali wakkati jono honjogol garam bassam ɗon bonandaji ganno tolle lewru mars ƴaɓɓi noon ɗuɓe kolliti wiide ko yata malinkoɓe nogo yon kañi en nangale hen sikkita wiyede wattu joni o paabiki ɗon jaddinkoɓe golluɓe ɗiɗo bonandaji yimɓele malinkoɓe wonɓe toon wattu joni oɓe kolliti metti mabɓe ley ɗiɗo golleji ɓe kolliti wiide so wala fof ko yiyaɓeɗo yimɓele joppite ko yaawi wattu joni yimɓele gomɓe ley saha leydi meɗen ndi ɓe kolli metti mabɓe wakkati fuu hono ko yimɓele bomɓe sumbuɓe palotoɓe toon ley ɗatikoɓe kolliti wiide wattu joni ɗatol hakkude buurem kañe e gawogol yata ko fewi yimɓele gomɓe toɓe ɓe mbi laamu o holla anniya muɗum lobbo no hani renirta jama o kañe e jawlele muɗum en ko ɓatto feccere kilo drogue ko bonɗo moɓe noddirta ko kayinoɓe mbi ɗum nangga les région mofti o wattu joni ɗon yimɓele huminiɓe haɓude ɓeɗo yimɓele bomɓe sumbu kamɓe nangui yimɓele ɗiɗon ley laamu mofti o hollitawen ɓeɗo yimɓele eɓe cotto drogue uji ɗi wakkati fo hakkude Bamako sigu kañe e kidal sikiraɓe on noon sembe kabaruji ɗimin joguinoɗo bete hande ɗi jottinonno wonde yo Oumar woygalo hollitinde wiide ɗum wona ko julde layyende ɓatti ko wattu joni oɗo Bamako ɗo hono yimɓele gomɓe ɗoɓe eɓe ni goyatane ɓe kolliti wiide coggu dabaji ɗi gabbiyade fa dow tawede wiide laamu ano wondi e fewnude golleji no ɗon hani yafirde ɗum won le galbe goɗɗe anto fo yimɓele woɓɓe anto ka kolliti wiide wala fuu ko ɓuyti ley hen woɓɓe anto du kolliti wiide ɗiɗo golleji an peewi jade fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Samba Seko e Ousmane Niali Boudi
Mamadou Dow Moutoumou ana wondi e termodirde e cottowo kaɓe pamara e coggu e wi makko cottoɓeɓe eɓe tiiɗi ɗum e tawede o yettake cottirɗe kewɗe keɗe ko haali dow faccitago Mouhamadou Samba Seko
fa hande mi heɓani mbalu mbaro e bawɗe an kala ko jimmi ana tiiɗi cogguji ɗi ana tiiɗani kan mo ɓuri fof famɗude coggu e majji yomo ujunaji sappo e nayyi ɗum woni mo jimmi heedere
wuyowayankotoo Ibrahima Traoré du ɗum tayki o gollowo laamudu holli wiide coggu baali ɓeydeke fa ɓuri duuɓi ƴaɓɓeyɗi ɗi keɗe ko haali dow faccitago Mouhamadou Samba Seko
baali hikka ɗi ana ɓuuri ɗi rawanen ɗi tiiɗude saabi rawanen mi heɓino sodde mbalu hakkude ujunaji sappo e tati e kañe ujunaji sappo e nayyi tawene ɗi hikka ɗi famɗi fof yo ujunaji sappo e jeegom ma ujunaji sappo e jeenayyi ɗum ana tiiɗani ɓiɓe leydi mali ndi
e wi makko cogguji kertanaɗi laamu ɗi nafa e joom en kureji saabi ɓe mbawanayyi ɗi keɗe ko haali dow faccitago Mouhamadou Samba Seko
fay dabaji e laamu gaɗani cogguji kertaɗi ɗi jafali saabi ɓe kolliti wiide coggu hakkudere o yo hakkude ujunaji sappo e ɗiɗi e ujunaji nogay tawene sa ƴettuke toon ujunaji sappo e jeegom ma ujunaji sappo e jetti ɓe mbiyata
tawene won biltiɓe dabere laamu nde hono Boubacar Ba holli wiide joni watta duuɓi joyyi omo sooda balɗi laamu o waɗani ɓiɓɓe leydi ɗi keɗe ko haali dow faccitago Mouhamadou Samba Seko
min kam ne mbilo wiide ɗi hikka ɗi ɓuuri yafude dina ɗi rawane ɗi ɗiɗo dabareji laamu ɗi yo moƴƴere mawɗe noon wonande ɓiɓɓe leydi ndi saabi ɗo kay cuguji ɗi fof ana goodi e hakkille am min kay noon ɗum wurri hikka waɗantagan duuɓi joyyi e kawaru muɗum
jeeyoɓe hewɓe kolli wiide cogguji ɗi ana keewi ɗiɗo daaba jaafa honno ɓe mbiri ni ka o wi e ɗum faami ni saabi guure dabaji ɗiɗu yaafa keɗe ko haali dow faccitago Mouhamadou Samba Seko
ana tiiɗi kay saabi kala gaɗo termude ɗum haalata minen e koye amen mine andi wiide ɗum yaafa kaɓe faama wiide yo batte guure dabaji ɗi jaati wona hunde yafude min cooda mbotoru goto hakkude ujunere temɓere jetti ma ujunaji ɗiɗi ɗum ana sertiti almusaɗɗaji
keddiɗi
fay si baali ɗi ana keewi ley Bamako hatta hitande fuu o sifa goto woodi ley ɓadale julde layya heɓugol baali ɗi yaata caggal ƴumma dara
sikiraɓe so gabbiddo bemal amen andegal oɗo mbawi netiri mijoji moɗo e hello amen bemal ngal min noddirta phase facebook e twitter studio tamani wattu joni ɗum wono caggal ko bonanda e ɗi gadno nokku noddirteɗo garam bassam ley leydi ko duwar ndi nokku noddirteɗo Abidja ɓe kolliti wiide ko yata malinkoɓe nogo yom kañu en nangga toon le lewru mars ƴaɓɓi noon du wattu joni ɗum won walde malinkoɓe wonde toon nde ɓe kolli metti mabɓe ɓe mbi ɓeɗo yimɓele nanggaɓe so wala fuu ko yiya e muɗum wi wiide ana gondi e jadinkoɓɓe ana kani ko joppite law ɗo Bamako ɗo du walde ɗon humminide yimɓele gomɓe joloɓe kolliti wiide laamu an ha darade darde muɗum keɗe kanko noddirteɗo Ousmane Diarra o komo haali do hen faccitango Muhammadu Samaseku
yottonde mane de Côte d'Ivoire en général
yo kabar bibe leddi Mali ngombe Grand Bassam to Côte d'Ivoire tonno e wakati mun be tampi non fasane holitama bibe bibe Mali be ana cikita tawrede e yimbele ngarbe bonandaji di hewdi dallaji fuf be tawraka holgul an wonne wadaade batte mudun e wattu mudun bibe leddi Mali ngombe Grand Bassam to tampi fasane kambe dun malinkobe Côte d'Ivoire kanye malinkobe der leddi Mali ngadi imma daraji salla nangabe ana juppite biden jogi kabaruji kantidi bangal mudun be andadun min ngonni babe hakille sabbi mi jida fibbe leddi ngonbe lilede seydawo hertade leede Côte d'Ivoire nata e juude lamu sabbi min fuf mo malinkobe non den non haani min dawra no be juppitirte wakkat joono ka leddi didde ana ngonde kaldan mi lay se ngal bilto joni
yimbele wonbe le sa haleedi meden di wattu jono be koliti metti mabbe ko wakkati fu yimbele bombe sumbube paltobe leedi atti di ko wakkati jono be bihi lawol hakkunde gawo kanyo buremo gol yaata ko fe yimbele wonbe tombe be bihi lamo holla anyaaji mudon lobbi no yimbele gombe tombe haniri kani reni rede kanyo e jawlele mune fa hande be ngadi noddango fewde e lamo tinno hebale di do tidalaji dabare ko yaawi kede kanko noddirte do Musa Suma yo gote yimbele hala nane gombe to gawo tobe ko mo hali do hen do faccitango Ousmane Ali Boudi
bonandaji an gade gereji fulle sahangal wala ne fuko wada fa himbe denne ko biyami dum jabbitake dum hani daranede so wana dun torramu mauna sanne se jam wala bonande mum wala fudo haade wala fudo neddo wawi yaade jonde nokkuje de lawi di mboda denagu du wala torra fubura dun fay kenye do lawol gaw burem gol bonandaji tati gada do magol neno di tidallaji an kaani tewtanede dabare so wana dun jamarande jaati murta hay se murtine mono fuba man kabor galmun denne tor mum burata bonde fa himbe jawdele mum bendene kina kabaruji di maylite be pama dabareji kesi so wana dun tam moja men ko jidimi wadde sukabe jokolbe anan le nukuje de ngala golle be pama be e ndokko dum en kaborde fa denna nukuje mum be so wana dun ana bay kanyo horum e murtude be pama dabareji kandi bamede fa nukuje de ndene
fa hande le ngol do datol gotol be koliti wiide altiner jabbi nonde hakkunde gawo kanyo e burem mobilaji nayi do won yimbel eurobe gawo be gandino yaade burem yama yimbel bombe sumu jeego yom kanyo palibe tolli dati wakande palinobe de ndedu kala ko tawi e juude mabbe fu jaddi le hen wala fu ko njoppile hen be koliti wiide mer burem o jatan wonno le dido mobilaji wattu jono non be kolitiri wiide fa hande keddoto e kabaruji di be koliti wiide do won to mottito dorogo bondo mabbe noddirta ko kayino hollita wed nangama do won le lamu motti o be koliti ko nanga ko idum bado fecceri kilo wattu juno suudu humnin habude be do yimbel kanye nangi dun to motti to be koliti wid dun nangam e juude yimbele didon be do yimbel wakkati fo be ciotta dido drogu jakkune bamako segu kanye e kidal e be kanna be yeso dun kanko pro kirer gondo to motti to o sarobe be bisa je gal musadaji o do godo drogu du idum ya fa e milyoji te milyoji sappo e tati non be koliti wid wattu juno kere dun neddo medon goto noddute Ahmedou Keita gondo ton ko sifi do hen
nyalande nogay tet lewru jabbindu be nangi yimbe cottobe drog e lamu mutito bo yimbe be yimbe tatanon e puddi golle o gila ana fot lewru e be korabe e be ndara kibaruji mabbe honno be ndarata do be iwrata e be ndara hunde fufa be keba no be gollirta ni be pama no be nangirte yimbe do be nangi be tawi be jogi chamet nay chapantati e joy ko kayin kanyme efedrine valeur mun ana ya 5 million ji sappo ko fawi a joni ko jimmi halande sekira men gaden hakkille e leedi meden di on de kulle bonde kewe leedi di joni droguji yimbe men ana hen sekira men ana hen suka men ana hen wo sekira gaten hakkille leedi meden leedi motti leedi fulbe so en bi fulbe pula ko anda de kulle bonde joni ka puddi andude petinate di golleji bondi
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sekirabe jurnele jeyalo ne le réseau ngaji meden di en puddiran do segudobe kolitiwi de kaluri tal fuddito seguto le gal do kawrtal do non fedde alislamen gombe tombe kanyen darni gal do kawrtal be kolitiwi fa jama o tinno tabo alislama gal gal walta e garnyali funobe kolitiri wiide wattu jono ko ni faana mudu fa be kokka sukabe jokolbe wombe tombe kanye yimbele dunke en dina be hakkilaji lobbi tinno fa tawta e don yimbele jaddin ko wombe tombe alislama gal hebono nyibira le leedindi tawe dudo wada do garnyali suudu te ngardam faado kuccalo do be koliti wiide kanko ministre communido kabaru usine ngaji leedi meden de o yehi o dewo yonto bidde de mojjenteto kuccalo to kanya fa yettoto nebanti gay dam mojjenteto wakkat jono joti kon dido golleji ngori mi citeden wiide yimbel wobbe anato kuccalo to jati be koliti wiide sa jeewi do nebanti gay mojjenteto ton dan wana labudam Tem garanti minire faado sando do wona kambe sukabe roobe dinan koobe kabaru kristien ya ko holita wiade kambe ngadi ton duwa mabbe wattu joono hono tiidal laaji gondi le leedi ni nayri de bangal kebe le majjube ngadi duwa fewtude e leedi ndi holita wen de do walde wakkati fur e be gondi e wadde ton hono dido golleji faabe dia yalla hono be kaani wadde duwa wuji fewtude e leedi ndi biyamu do e paabo hono yimbe la gombe ton joge be kabaru tiidal laaji dum wona walde ne no dirta sainte teresa sekirab do katte nyalom hande kabaruji me di min jootu on sane heedade heejo jamen ka fa hande kedde heedade honno andirdo no do e seeda yootere meden de ana heddi